tinuru olu chukwu na akpọku ụmụ mmadụ olu nnuru na-ekwusi n'ezi ya na-abụ n'ihe bụ anụ ụlọ marụ na-enweghị ahụ ebe ọzụzụ ya ụmụ mmadụ dabere m ụmụ chineke dabere chukwu ewu ihe karịrị ewu echekwụkwala onwe gị dabere o ewere ike ịgbanwe ọnọdụ ọbụla abụchi ụma nka nwarụ niile bụ mmadụ dabere ihe karịrị enyi m dabere chukwu ọ dịghị ihe karịrị onwe gị ihe nyere m omume onye na-achọ mma dabere m onwe gị ihe karịrị m omume onye na-akọ nụ dabere m onwe gị ihe karịrị m omume Jesus abụm ụzọ n'eziokwu n'ụzọ ndụ nke eluigwe cheta ọbara mkpụsịrị na-elu obe n'ihi mmadụ ama kwụsịrị marụ kpọgbuo m n'obe nwetie nkwụsị ọ kwụsịwo nwetie nkwụsị nsogbu gị agwụsịwo I say it is finished. All the sorrows are finished. I say it is finished. The problems are gone. I say it is finished. Barrenness is finished. I say it is finished. Poverty is finished. Pastor Lina, I will see you through. Sister Lina, God, he will surely see you through. Brother Lina, God, he will never fail you. They are mocking at you. He will never fail. I said, Lina, God, they are shouting at you. I said, Lina, God, there is no marriage for you. I said, lean on God, there is no money for you. I said, look up to God, there is no money for house rent. I said, lean on God, there is no money for school fees. Baba will never abandon you. I say, lean on me, there is nothing too hard for God to do. Lean on God, he will surely answer your prayers.
He will answer.
When you lean on God, Baba will fight your battles.
He will fight your battles.
When you lean on God,
Jehovah Jireh,
he will surely open your way. When you lean on God, he will go before you. When you lean on God, oh, he will surely say to you. Thank you, Jesus.